Uma ubhene isikhathi esinzima, kulunga bona ukuthi ikuphi uNkulunkulu akuqondile. Lokho kuliqinisele imili. Kodwa ngamhla ubhene isikhathi esinzima, yazi lokho. UNkulunkulu kunomsebenzi akuwo. Umsebenzi ongento enhle kakhulu. Angithatha ithuba ngikubingelele, phinde ngikwamukele engosini yethu eFresh. NginguSibonelo BT wakangema, ongumlomo kaBenet Diamond weChristianity Works. Uma ngathiwa kunento engiyinqenayo empilweni, ukuhlaba ngejubane. Uza kwethu, unjengoba wabesemasosheni, wagijima kwenela. Uthi nayo le ndaba yejubane, hayi, ivese imicopha amathambo. Ngoba akawuzi umzimba wakhe wakheke ngokuba impangela ekhala igijima. Uthi usayikhumbula inkwantsha emadolweni, unqanyukelwa umoya, umuzwa oba sengathi amaphaphu azovesa aqhume. Kodwa uthi yena, mase nje umnike ubhakha wamasosha njengoba wayeyisosha, awuhlaba emhlane. Qeda umnike nomjantaba wenganono esendayo. Angahamba nawe uthole amagquma namathafa, iy'nsuku ezinde engakhathali, aza wadlula amasosha amanye ayizindluzela undluzela uqobo. Agijima uwayawaya. Angaze akhathale ukugijima. Yena ede incengela nje kancane elithatha libeke unyawo engakhathali. Lokho kuchaza ukuthi konke kuya ngokuthi uphikelela kanjani. Futhi ngicabanga ukuthi kuyelana nesakheko sakho nokuthi nawe uyijuba ndlelana. Njengokuba umkhuzi wamasosha wayamemeze kubo athi ngaphandle kobuhlungu asikuzuza lutho, no pain, no gain. KwabaseRoma 15:4. Ngokuba konke okwalotshwa ngaphambili kwalotshelwa ukufundisa kwethu ukuze ngokubekezela nangenduduzo yembhalo sibe nethemba. Leli gama elibhalwe lapha lokubekezela lichaza ngqongqongqo ukuphikelela ngesineke ungakhathali. Futhi ke yona ndlela enzima leyo iyo kanye le eyenza kube sengathi azoqhuma amaphapha akho. Kodwa uma siwakha lo mfutho wokuphikelela ngesineke sibekezele eyikhathini einzima, sihlanganise nokukhuthazela kwezwi likaNkulunkulu nebala, kwenzeka into emangaza nayo lapho. INkosi uNkulunkulu wethu izale ithemba enhlizweni zethu elingasishiyi, ithemba elingasiphoxi, ukuze ngokubekezela, ngokuphikelela ngesineke nangenduduzo yembhalo sibe nethemba. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh. Lamazwi ungakwazi uwathole ngeWhatsApp inombolo ethi 067 706 0077.